kiss on the lips.
Nimefulia ndege wako najipepisha, nasinania kutoka kwako, moyo tautundisha. Usisikize maneno kitani, ukanikimbia ukatoka na fulani, nitalia moyo rehani, nungulia nitabaki tabani, nitalia kiuma kiuti sweetie pie mzuri mashala wangu hurulai. Yeah, my cute sweetie pie, oh mashala wangu hurulai. Yeah, yeah, yeah.
Katambo kama tunda tunda, wakwanza wangu mchumba mchumba, umandanda kukunda kunda chanye. Wabaya watanu nanu na mina wapete chanda chanda, usije kanizuga tuachane.
Tukachoreshana
katamu kama tunda tunda, wapanzo wangu mchumba mchumba, umandanda kukunda kunda chanye. Wabaya watanu nanu na mina wapete chanda chanda, usiche kanizuga tuachane.
On the mix.